Ngibonga kakhulu ngingathanda cishe impela kuzwakalisa imizwa yami njengoba umfoti Palma ethe ngingumlalelo kahle ngikujabulelile ngempela lokhu kulokubusa bengingeke ngiphuthelwe yilokhu ngalutho ukuze ngizwe labo bafowethu abehlukene nalabo abanikeza lobu bufakazi. Umfowethu osanda kucula ubeloku eze ebandleni lethu enhla lapho nelakhe ngamazi omama wakhe nodadewabo lapha iminyaka eminingi. Ngikaze ngifike ethabenakele ngesikhathi ukuba ngimuzwe ucula futhi nje bengizokuphakamisa futhi khona-ke uyafika wase ethi ubezo licula. Umfowethu lapha uthe ubezo licula naye ngakho ngathi ungathole sakho namhlanje ebusuku. Ngakho sizokujabulela ukukuzwa lokho.
Such a grand privilege to
kuhlala kuye inhlanhla enkulu kangako ukuba khona lapho ubukhona beNkosi futhi njengoba lapho kungukuthi njengoba umfowethu eshilo ukuthi kunenyama eningi kakhulu emahlelweni ethu ehlukene esibizela kude komunye nomunye futhi kodwa kukhona umzimba oyimfihlo kaKristu. Lowo ngumzimba sonke esiza kuwo ngamoya munye sibhaphathizwe kulowo mzimba owodwa futhi khona-ke siba yizakhamuzi zombuso wezulu. Manje ngikholwa ukuthi sifanele siphume lapha ngeleshumi nambani. Ngabe yileso kuphela isikhathi enginaso, amahora amabili nje ngithi kuphoxeka. Ngiyazi kungithatha isikhathi eside ukusho lokho engicabangayo kodwa futhi ngiyabonga ngezethameli ezingibekezelelayo kodwa bengikusho nje lokho manje mazwi ambalwa nje kosomabhizinisi nabo bonke abalapha. Futhi ngifuna ukusho ukuthi kube yisikhathi esihle kakhulu ezoloko sehlwa inhliziyo yami ibeyifudumele. Ngisho nalapho ngifika ekhaya njengoba basho uJohn Wesley wathi mayelana nokuthi esifubeni sakhe ukubona ukuthi uNkulunkulu wethu saphila. Futhi asidingekile ukuba siqagele ngalokhu ungophathekayo kungukubalula bokwemukela nje lokho akushilo nokukubona kwenziwa kube ngokuphathekayo. Niyabo izwi liyimbewu futhi uma leyo mbewu ifakwa emhlabathini ofaneleyo ngaphansi kwezinga lokushisa elifaneleyo iyokhula uma imila futhi siyazi ukuthi leli zwi liyamila ngoba lingunkulunkulu uqobo lwakhe. Ekuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi wayenonkulunkulu, ulizwi wayengunkulunkulu kusengu uNkulunkulu wenzwe inyama wakha phakathi kwethu. Sibonga kakhulu kuzwa iMethodist, iBaptist, iPresbyterian, iGreek Orthodox nabo bonke ndawonye bebuthana ndawonye endaweni eyodwa enkulu. Futhi ngikhona ukuthi uJakobe Wemba umthombo nesitsha samxosha futhi wawubiza ngokuthi ububi futhi Wemba omunye umthombo futhi bamxosha futhi wawubiza ngokuthi umbango. Wemba omunye umthombo wayesethi kukhona indawo yethu sonke. Ngakho ngicabanga ukuthi lokho kuthi akube ngendlela okungayo. Uluther Wemba owodwa noWesley Wemba owodwa manje sinowodwa kukhona indawo yethu sonke. Ngakho ake sime nje sonke siphuze kulo mthombo owodwa. Uma ugibele ikamela elinesifumbu esisodwa noma ikamela elinezifumbu ezimbili noma ikamela elinezifumbu ezintathu usengakwazi ukuza futhi uphuze, yilokho kuphela sizohamba weni lwethu. Ngiyacabanga manje emva kwemizwa yethu emincane yamancoko nokunye nokunye njengoba ngicabanga ukuthi kuhle ngisho noNkulunkulu uqobo lwakhe unamancoko. Niyazi ngicabanga ukuthi besifanele nje sikhothamise amakhanda ethu umzuzwana ngaphambi kokuba sisondele kuleli zwi okomkhuleko.
Great and mighty
Baba wethu, uNkulunkulu omkhulu onamandla, umculi wethu usanda kuzwakalisa yonke imizwa yethu, umkhulu kangakanani.
We approach thee in the name of thy beloved child.
Sizondela kuwe egameni lomntwana wakho othandekayo iNkosi uJesu, umhlatshelo wethu, futhi njengoba siza kulesi sakhiwo singena ebukhoneni bakho ngokukholwa, sibuka ngaphesheya komhlatshelo wethu esihlalweni sakho sobukhosi.
Knowing that he has promised us if we ask anything in his name.
Sazi ukuthi usithembisile uma sicela uthe egameni lakhe siyakuphiwa khona. Sizozama ukufunda izwi lakho futhi sikhulume ngalo. Manje makuthi umoya ongcwele uthathe izwi olutshala ezinhliziyweni zomunye nomunye wethu, soka izindebe ezikhulumayo nezindlebe ezizwayo futhi kwangathi lingawela emhlabathini olungileyo ukuze liveze ngokuphindwe kayikhulu.
We ask in Jesus' name. Amen.
Siyacela egameni lika Jesu. Amen. uma abantu abaningi bathanda ukuthatha izindawo empalweni ngokuvamile lapho abefundisi befunda khona. Ngingathanda ukudonsela ukunaka kwenu evangelini likaMarko ongcwele sahluko seshumi, siqala ngevesi leshumi nesikhombisa. Okokufunda ukudonsa kule ngqikithi.
And when he had gone forth into the way, there came unto him
and asked him,
do not commit adultery, do not kill.
Uyayazi imiyalo, ungaphingi, ungabulali, ungebi, ungafakazi amanga, ungamamuki, hlonipha futhi hlonipha uyihlo nonyoko.
And he answered and said unto him, Master,
wayesephendula wathi kuye, mfundisi, konke lokho ngikugcinile kwasebusheni bami.
Then Jesus, beholding him, loved him and said unto him, one thing thou likest.
Kwana uJesu embona emthanda wathi kuye, usilelwe yinto yinye, hamba uthengise ngakho konke onakho uphe abampofu, khona-ke uyakuba negugu ezulwini, woza uthabathe isiphambano sakho ungilandele. Kepha wanyukumala ngalelo zwi, wamuka edabukile ngokuba wayenengcebo enkulu. Ngingathanda ukudonsa indikimba kulokhu mayelana nendaba yokuthi ukutshala izimali. Futhi ngicabange ukuthi lokho kungahle kufaneleke okwemizuzu embalwa ngikhuluma nosomabhizinisi bedolobha mayelana nokutshala izimali. Ngoba noma imuphi usomabhizinisi uhlale njalo uma engusomabhizinisi omuhle enentshisekelo ekutshalweni kwezimali okuhle. Lokho kubonakala kuyilokho abathanda ukukwenza, ukwenza ukutshala izimali okuhle, ukutshala izimali okuzwakalayo ngoba kuyakhokhela ngaso sonke isikhathi. Kuthi kulukukusa ngifuna ukukhuluma nani madoda, noma ngabe uma bekhona lapha ekutshaleni kwezimali engazi ngakho. Sikhathini esithile esedlule ngabuzwa umbuzo ngumfundisi othandwa ngabantu webandla lebhaptisti engaphuma kulo. Wathi, futhi Branham, ngizwa ukuthi ukanye ne-full gospel businessman. Ngathi, yebo mnumzane, kunjalo. Wathi, una bhizinisi lini ne-full gospel businessman na? Ngathi, ngingusomabhizinisi. Wathi, usomabhizinisi? Ngathi, yebo mnumzane. Wathi, kuliphi ibhizinisi na?
Insurance.
Ngathi umshwayilense. Futhi wathi ini? Ngase ngithi isiqiniseko. Wathi hlobuluni na? Ngathi ukuphila kuphakade. Uma noma ubani ninabafoni funa ukuxoxa nami ngepolisi ngemva komhlangano ngizojabula ukuhlangana nani futhi sikuxoxisane. Esikhathini esithile esedlule umngane engangifunda naye esikoleni ungumdayisi womshwalense futhi uyindoda ayilungile, nginomfowethu odayisa umshwalense, kodwa kuyenzeka nje ukuthi anginawo neze umshwalense futhi ngakho ngiye angimelene nalutho nakho, kodwa umfana uyenyuka ngesinye isikhathi. Igama lakhe uSnyder, umfowabo ungumfundisi webhaptisti.
Wilmer
wathi kimi, wathi Billy, ngingathanda ukuthi ngikhulumisane nawe ngomshwalense othile. Futhi ngathi, Wilmer, ngiyabonga, ngathi ngizokhuluma nganoma yini enye, kodwa ngathi senginawo umshwalense. Wayesethi, oh, ngiyaxolisa. Wathi, namuphi na? Ngathi, nginesiqiniseko.
And my wife looked at me as if I was a liar.
Kuthi yena nomngami wangibuka sengathi ngangingumqambi manga, wama futhi wangibheka ngoba anginawo umshwalense.
And he said,
kuthi wathi Billy unamuphi umshwalense na ngathi siqiniseko siqiniseko sibusisiweyo uJesu ngowami wo kwinambitha okungaphambili okunje kwenkazimulo yobuNkulunkulu ngiyindlela ifa yensindiso ngithengwe nguNkulunkulu ngazalwa ngomoya wakhe ngagezwa egazini lakhe wathi kuthi kakhulu lokho Billy kodwa ngeke kukubeke phezulu lapha emathuneni ngathi kuzongikhipha ngikhathazekile ngokungena ngifuna ukuphuma
Not bothered about getting in there, it's getting out.
Ngakho ungazihluphi ngokungena lapho kungukuphuma ngakho yilokho ngifuna ukukhuluma ngakho umfo onemali ufuna ukuyibeka ekutshalweni kwezimali okuhle kusobala indoda ethi enobuningi ngokungathi sithi amadola ayizinkulungwane eziyishumi ngathanda ukuwabeka ekutshalweni kwezimali okuthile
don't keep it in your pocket
ungayigcini ephaketheni lakho ngoba uyazi ukuthi amasela azoyintshontsha futhi ngakho awufuni ukwenza lokho ngakho-ke ufuna uma ungokahle usomabhizinisi ozokalayo ufuna ukuyibeka kokuthile kuzokhipha imihlomulo ufuna ukukufaka kokuthile ukuze uthole inzuzo enkulu kakhulu niyazi ngamathalenta asebhayibhelini ngakho-ke kufanele uyisebenzise kokuthile okuzokhipha imihlomulo ngakho ibhizinisi elithile elizwakalayo elihle bese kuthi-ke ekwenzeni lokhu anifuni ukukufaka entweni ethile engezwakali angekho umuntu ongafuna ukwenza lokho omuhle usomabhizinisi ohlakaniphile ubengeke ayicabange into enjalo nina amadoda beningeke nikwenze lokho nifake kokuthile okunye kwalokhu lapha omacabanga ngobusuku obubodwa futhi ungazi ukuthi uvelaphi kungcono ukuqaphele ngalokho uzolahlekelwa yikho konke nakho ngoba kuwukugembula
And gambling is not a good sound business.
Kuthi kugembula kusilo ibhizinisi elihle elizwakalayo kuye kuneshansi kukho futhi awufuni ukuthatha lelo hlobo lwamashansi. Kodwa ufuna ukuyifaka kokuthile kokunye okuhle okuzwakala ngokuqinile okukhokha imihlomulo emikhulu.
Something that's stable.
Into ethile ezinzile ethembekile into ethile oyaziyo ukuthi ikhokhelile futhi kuye kwafakazelwa ukuthi izokhokha lapho unokuthile okufanana lokhu ukwenza ukutshala izimali kwakho ngani kodwa-ke uzizo uqiniseka ukuthi unento ethile ezayo ungaqinisekisa ngenkathi ufaka imali yakho kulokho kodwa uma ibhizinisi lingelihle kakhulu awu ngeke ufuni ukulizama icebo elithile elihle elithembekile into ethile ezokukhokhela kahle futhi lo mbusi osemncane ocebile njengoba sikubiza kanjalo ebhayibhelini wedlula ithuba elikhulu kakhulu waba nethuba lokubeka ingcebo yakhe yalelizwe ecebweni eliqinisekisiwe kodwa wehluleka kukho akakwenzanga wanikezwa ithuba lokuthi akwazi ukutshala inzalo kukho futhi enze ukutshala izimali okukhulu kodwa wehluleka ukwamukela lelo thuba kangangoba njengoba abaningi bethu benza namuhla futhi sithela ukuthi kubi kakhulu kodwa siyakwenza manje nakuba leli cebo ayelinikeziwe laqinisekiswa ngokuphelele ukuthi lalizwakala ngenkathi ujesu efika emhlabeni wafakazisa ukuthi wayeyilokho athi wayeyikho ukuthi wayengunkulunkulu ebonakaliswe enyameni ngokuba wakuletha kwelamanqamu wayesethi uma ngingenzi imisebenzi kababa wami khona-ke ningangikholwa ngakho le nsizwa yayinjengalo nyaka omkhulu ocebile waselawudikeya esiphila kuwo babone ithuba elikhulu loku ukutshala izimali entweni ethize kodwa akuthandwa ngabantu.
UJesu
wayengeziye indoda ethandwa ngabantu ngosuku lwakhe kuphela phakathi kwabampofu nabangafundile ibandla losuku lwakhe, ihlelo losuku lwakhe noma izinkolo zehlelo azihlangene ngalutho naye.
But there must have been something about him.
Kodwa kufanele ukuthi kwakukhona okuthize ngaye ukuthi lo mfo osemncane ocebile ayekubonile kuJesu lokho angazange kubone kwabanye. Futhi waba nomqondo ojwayelekile omuhle wokuza futhi abuze ukuthi engenzani.
Because he had seen in Jesus that there was a
ngoba wayebone kuJesu ukuthi kwakukhona imfanelo ukuthi okwakhe akazange akubone kunoma ubani omunye.
But you see, he was very rich with the things of the world.
Kodwa niyabo wayecebe kakhulu ngezinto zezwe, sinesithombe esithandekayo salokho onyakeni waseLaodikea sabulelo sesithathu.
Because you say you're rich and have need of nothing.
Ukuba uthi ucebile futhi awusweli lutho kanti nokho awazi ukuthi ngolusizo mpofu impumputhe olusizi uhambaze futhi kawazi.
What a horrible thought that is. To think that a person could be
kungumcabango omubi kabi kanjani lokho kucabanga ukuthi umuntu angaba impumputhe noma angaba sesiteladini ehambaze lokho kuyinto embi kabi.
But the worst part of it is the man in that condition.
Kodwa ingxenye yakho embi kakhulu ingukuthi yindoda ekuleso simo kodwa nokho ayikwazi kube lowo muntu wayazi ukuthi wayekuleso simo wayezozama ukuzisiza.
But being in that condition and
kodwa kubeni kuleso simo futhi engazi ukuthi kuleso simo futhi awukwazi kumtshela kuhlukile.
That's the picture that we see today.
Lezi zithombe sisibonayo namhlanje ukuthi abaningi bethu bantu sibona uNkulunkulu enyakaza ngalezi insuku zokugcina.
We see the Holy Spirit come among us and
sibona umoya ongcwele ufika phakathi kwethu futhi uqinisekisa zona impela izithembiso zeBhayibheli uKristu athi ziyokwenzeka. Futhi nokho ngokwehluka kwethu ngamahlelo nesivumo kholo sethu nokuma kwethu emphakathini njengoba leyo nsizwa yaba nakho yenqaba ithuba njengoba ikwenza noma njengoba yenza. Babesaba ukwenza ukutshala imali yayincamela ukubambelela ezintweni eyayinazo.
Popularity. Money.
Ukuthandwa ngabantu imali ukuhaha esikhundleni sokufaka ukutshala imali kwayo. Ngenkathi ithuba lingongoza emnyango wayo embusweni kaNkulunkulu.
I do not believe that anybody that who loves Christ.
Angikholwa ukuthi noma ngubani lowo othanda uKristu ongahlala emhlanganweni njengoba kwenzeka ngokwangempela ugcwaliswe ngomoya ukujululwa kwePentecoste ngalolu suku. Futhi abone bona kanye impela ubukhona bukaJesu Kristu ubushaya phansi phezu kwabantu futhi enze izinto athembisa ukuthi ziyokwenziwa ngalolu suku. Futhi indlela kuphela ongayenza ingukuthi ufulathele ithuba uNkulunkulu akunika lona ukuba ube yingxenye yalo. Into ukuxamazela ngaka eyenziwa yilowo mfo osemncane ukufulathela leli thuba futhi into engokuxamazela kangaka amahlelo ayenzayo namhlanje.
Instead of accepting and embracing the Holy Spirit and forgetting
it. Ezikundleni sokwamukela nokusingatha umoya ongcwele futhi bakhohlwe ukwehluka kwawo. Kuhlukanisa ukuzalwane futhi bazame ukudonsa basuse amaqembu amancane ngemva kokulandela kwawo. Siyathola ukuthi esambulini sesithathu enyakeni waseLaodikeya esiphila kuwo manje encazelweni yami yombhalo ukuthi lapho umlayezo usufikile wonyaka waseLaodikeya njengoba wenzile onyakeni ngamunye futhi unyaka ngamunye wawunesithunywa esiphuma kulolu suku lokugcina futhi sithola ukuthi lelo bandla lalicebe kakhulu.
And they were so disagreeable with him They put him out.
Kuthi babenga vumelani kakhulu naye bamkhiphe ebandleni. Ngoba kunyaka webandla kuphele siwutholayo ngisho nange awu zingacabanga unyaka webandla laseEfeso neSadesi nayo yonke iminyaka yebandla njengoba yayinjalo. Muze kwehlele ngisho nasanyakeni wePhiladelphia, onyakeni webandla kaWesley nokunye nokunye ngisho nakuyo yonke leyo minyaka angazange akhishelwe ngaphandle. Kodwa onyakeni webandla laseLaodikeya wayengaphandle, kodwa wayesangqongqothe ezama ukungena ebandleni lakhe uqobo.
With his divine presence.
Ngobukhona bakhe bobuNkulunkulu njengoba kwakunjalo ngenkathi esemhlabeni uNkulunkulu wayekumuntu oyedwa, manje uNkulunkulu usebandleni lakhe ukuphila kwakhe kuhlukaniselwe abantu bakhe.
God living among them trying to unite them together in a mystical body of Christ.
uNkulunkulu ephila phakathi kwabo izama ukubahlanganisa ndawonye emzimbeni oyimfihlo kaKristu obizwa ngomlobokazi wakhe, futhi lapho izama ukwenza lokho futhi uzokwenza njengoba umprofeti asho. Kuyavela umanduleli wakhe wokufika kwakhe kokuqala, wathi uNkulunkulu angavusa abantwana kulawa matshe. Futhi namhlanje ngenkathi izibusiso zehlela phezu kwamaphentekostali eminyakeni edlule futhi bazehlukanisa, kubonakala sengathi bengenakho ukukholwa uNkulunkulu angakwazi nge-Methodist ne-Orthodox nokunye nokunye ngala matshe okuvuselwa u-Abrahama abantwana. Futhi nake nacabanga bazalwane bami, nake kwake kwafika kini embhalweni ukuthi ngalo kanye usuku intombi elele ifika ngalo ukuzothenga amafutha kwakuyilolo suku afika ngalo na? Lapho nibona i-Greek Orthodox, ama-Episcopalians, ama-Methodist, ama-Baptist, ama-Presbyterian bengena belambele leli, singawatholaphi lawo amafutha? Kubulani kwakungelele horo umnyeni afika ngalo. Ake sibheke kutshala izimali kwethu lapho kukhokha khona. Manje bamkhipha emahlelweni abo, babengamfuni, umbuso esemncane ucebile wahamba edabukile. Nakuba uPhawule ukuthi kuthi lapha embhalweni uJesu embona wamthanda, futhi ubathandile laba bantu kulezi zinhlangano bangabantu bakaNkulunkulu. Wabathanda futhi unikelile, futhi unikele iminyaka engamashumi amahlanu edlule ithuba lokwenza okunye, ukutshala imali kuye, hhayi esakhiweni sebandla kodwa ngamandla nokuvuka kukaKristu nokwamukela umbhaphathizo kamoya ongcwele. Akuthandwa ngabantu impela, akuthandwa, akukaze kuthandwe ngabantu. Noma yini uNkulunkulu ake ayenze emhlabeni ayizange ithandwe ngabantu kusukela ekuqaleni, ayithandwa kakhulu ngabantu, ihloswe ukuba ibe ngaleyo ndlela. UJesu akazange yini abize abaFarisi ngezindonga ezicakiwe na? Wathi ngumuphi koyihlo ongazange azingele abaprofethi na? Necakamathuna abo manje, kepha yini nabafaka lapho? Balakhela phezu kwento ethize enkulu, iMethodist phezu kukaJohn Wesley, indoda enkulu ilothela phezu kukaMartin Luther nokunye nokunye. Futhi manje amaphentekostali azama ukwakhela ithuna into ethize yayiyiminyaka engamashumi amahlanu edlule. Baphume kulolu hlobo lwesiphithiphithi futhi manje bakubuyisela emuva ngqo, futhi sipholisha amathuna labo esibafakile kunjalo.
Now this great assurance policy that I'm
manje le polisi enkulu yesiqiniseko engicela ngamunye ukuba atshale kuyo imali namuhla. Asibheke muva futhi zonke izinto zifanele zibe njenganoma yiliphi elinye ibhizinisi ngaphambi kokuba senze ukutshala imali kwethu.
We should find out about the
Sifanele sithole mayelana nenkampani noma mayelana nento esizama ukuyithenga.
And I think it would be good this morning in these next few minutes if we
futhi ngicabanga ukuthi kungaba kuhle kulokhu kusa kule mizuzu yembalwa ezayo uma siphenya abanye babanikazi bale pholisi ukuze sithole ukuthi kwenzekeni. Iyona kuphela indlela yokwenza lapho uzokwenza ukutshala imali ebhizinisini ngokuvamile uzodlula bese uthi kumuntu wakini ngabe kuthiwani ngale company ethize thize na kuthiwani ngaleli business elithize thize na awu lenze lokhu kusibanibani lenze lokhu kusibanibani efotela khokha kulokhu efotela amabhondi lawa amakuponi amakuponi ebhange likolumeni futhi akhokhele ngamapercenti angamashumi amabili nanhlanu nokunye nokunye ukuthi kuhle ukukuphenya futhi uthole ngaphambi kokutshala imali yakho ngakho njenge hhayi impela umthengisi weziqinisekiso kulokhu kusa kodwa ngikhulumela owodwa asibuyele muva futhi siphenye futhi sithole abanye abanawo abanye abanawo abayibamba into ebengizama ukunitshela yona ukuba nibambelele kuyo Nelo yizwi likaNkulunkulu izwi lesithembiso sakhe kungakhathaleki ihlelo noma isivumo kholo abesilisa labesifazane abathatha uNkulunkulu ezweni lakhe kungakhathaleki ukuthi noma ubani wayecabangani ngakho sifuna ukutshela abanye abanawo futhi sibaphenye Ake siqale muva ngowayenawo omdala ebengingacabanga ngayo eminyekeni eminingi edlule. Igama lakhe kwakunguNoa, wayengumlimi ocebile futhi siyathola ukuthi ngenkathi enempahla enhle phezu komhlaba. Ngolunye usuku uNkulunkulu wakhuluma naye futhi ngokuvamile lapho uNkulunkulu ekhuluma kuphambene kakhulu nemicabango yasemhlabeni yaleyo nto. Kuhlukile kakhulu nomkhuba wesimanje wosuku kuze kuba umuntu owamukela ipolisi abanye abantu abangenayo ipolisi noma abangazi lutho ngayo abakaze bayixoxisane bacabanga ukuthi umuntu uyahlanya ngokuyamukela bekuhlezi kungaleyo ndlela uNkulunkulu watshela uNoa ngesithembiso ngizobhubhisa izwe futhi ngifuna ukuthi wakhe umkhumbi thatha izinkuni epulazini lakho futhi ungabe usazenza izihlahla zomthunzi kodwa ngifuna wakhe umkhumbi owokusindisa ukuphila kwakho futhi Noa ngokulalela lokho akuzange kubhekane nemicabango yabo yesayensi yesimanje niyazi siyafundiswa ukuthi saba nempucuko enkudlwana khona-ke kunaleyo esinayo manje ujesu wathi njengoba kwakunjalo ezinsukwini zikanowa kuye kuba njalo kufike ngendodana yomuntu impucuko yesimanje futhi sitshelwa ugenesise ukuthi babengakaze babe nemvula yehla emazulwini unkulunkulu wanisela ngenkasa umhlaba womile uqonde ngqo awuzange uncike emuva futhi sasingenakuna kwemvula futhi nakho kufika umuntu eza ngaphambili ngepolisi ayeyinikwe ngunkulunkulu ukuthi ukwahlulela kwakuza futhi kuphela kwendlela yokuphunyuka kukho ukuthi kwakuza isenzakalo esikhulu esifana nemvula amanzi ayezowa evele ezibhakabhakeni mhlasimbe amanye amadoda abo esayensi yesimanje ayengaphakamisa amathuluzi awo futhi athi singayidubula inyanga ngerada futhi ayikho into enjalo njengamanzi esibhakabhakeni umuntu uyahlanya ngokuphelele myekeni uzozihlaza umaleza kungezana isithombe sekhola lesimanje namhlanje lithathwa njengohlanya ngokuphelele linamadlingozi liyahlanya ngibonga umfowethu ekugcineni lapha ngokuncoma kwakhe ngavele ngaba yisiwula ngokwenele kukholwe izwi kulungile lokho ngifuna ukuhlala ngiyisiwula ngibone isayini encane ngesinye isikhathi ngitshelwa ngendoda phandle eCalifornia yayinepuleti elikhulu phambi kwayo lapha yathi ngiyisiwula sikaKristu futhi emhlane wayo kunophawu lombuzo kwathi wena uyisiwula sikabani na ehe uNoa wayeziwule emehlweni ezwe ngalolo suku ngenxa kaNkulunkulu nangenxa yezwi kodwa wayenepolisi eyayizokhipha imihlomulo eyayizokhokha ekusindiseni impilo yakhe njengoba ngike ngasho ngaphambili ngahle ngakwazi ukubhekana nakho konke okunyakaza kwesayensi bangase bazame namuhla ukusho ukuthi lokho imizwa nje kuphela njengoba umunye umzalwane afakaza ngiyakholwa lapha ubengafuni imizwa kuthi lokho kuhle ngicabanga ukuthi ziningi izinto ezisheshayo ezihambisana nakho ezihambayo Ngangifunde impilo kaMartin Luther noma umlando futhi wathi kwakungezona isenzakalo esikhulu ukuthi uLuther wayengabhikishela ibandla likaKatolika futhi aze dilele ngakho kodwa isenzakalo esikhulu sasiwukuthi indoda yayikwazi ukubamba ikhanda layo phezu kwakho konke ukushisekela ngokweqile okwalandela ivuselelo yakhe. Uyafana nanamuhla akusikho kakhulu i Okwe kwesenzakalo esikhulu kubona abantu bephume ezinhlanganweni nezinto kodwa indoda engakwazi ukuhlala nezwi futhi ibambe ikhanda layo phezu kwakho konke ukushisekela ngokweqile okuzama ukulandela umnyakazo onjalo. Imizwa nokunye nokunye okwandlalela ukukholwa phezu kwakho okungokwenyama ngokuphelele njengoba umfowethu oyigugu asicaphunela ngesiGreki. Niyabo bayaphuma into efanayo inyama ihlelo nokunye nokunye kodwa omunye umuntu okwaziyo ukubamba ikhanda lakhe phezu kwalokho futhi ahlale noisho kanje inkozi kuyiqiniso. Sitshela ukuthi Noah ukuthi emva kokuba sewemukelele ipolisi engikhuluma ngayo kulokhu kusa isiqiniseko sensindiso niyavivinya njalo futhi kukhona njalo umbuso kaNkulunkulu awufiki ngokubhekisisa futhi siyazi ukuthi uvivinyiwe yonke into edaleze kuNkulunkulu ifanele iqeqeshwe okomntwana Ngicabanga ukuthi yileyo indaba ngesikejane so Elvis no Ricky bethu abancane namhlanje babengenalo uhlobo lolongile lokuqeqeshwa komntwana uPapa wayesebenzisa wayengiyisa empemeni wezinkulu futhi ngathi le mfundo enhle yokuthi ngiziphathe kanjani wayenengathi ayikhori esinayo yonke imiyalo eyishumi ekugcineni kwayo ngokuqinisekile yaletha ukuziphatha kahle kimi Kubi kakhulu ukuthi asinabo obaba nomama abaningi babo namuhla abangenza into efanayo esikhundleni sokushishiluza ngezimoto zakudala ezinejubane futhi baphume ubusuku bonke namadodakazi abo asentekile kokunye wo niyazi ukuthi ngiqonde ukuthini manje kodwa nivivinyiwe nahlolwa ukuze nifakaziswe noNowa emva kwezinsuku zokushumayela kwakhe ngenkathi emi emkhunjini womnyango wakhe futhi wanika umnyango womkhumbi wakhe njalo futhi wanikeza ukubiza kokugcina impela noNkulunkulu wamtshela sengiqedile ngabo ngene kuphepheni yokuhlinzekelwe Ngicabanga ukuthi lapho esimi khona singene kuleyo ndawana yendawo yokuphepha ukuhwebelana kwesono kuyango kuba kubi kakhulu kodwa uNkulunkulu sipha indawo yokuphepha njengoba bengikhuluma ngakho izolo busuku ukunokolodwa sala phakathi lapho ungangeni ekuhlwathuzeni njengoba umfowethu eshilo ungantengantenga uphume kugo kungcono uhlale uthi du manje lingayi kuhlwathuzeni ezimisweni zinezimfundiso ezingaphikiswa hlala nezwi hlala noKristu ukwazi yena kungukuphila hayi ukwazi isivumo khona sakhe hayi ukwazi incwadi yakhe hayi ukwazi lutho kodwa ukwazi yena kungukuphila Sicela ukuthi uNoah ake senze umdlalo osesiteji omncane wakho sekuba leyithi futhi uNoah wabatshela lolu ubizo lweni lokugcina nginepolisi lapha isiqiniseko sokuthi lizokuna angikhathali ukuthi ipolisi yenu yomthetho wesayensi ithini kodwa kungcono ungene bamhleka kwakukhona ababesezi eduze kuzobala futhi balalela futhi abanye abazanga ngisho ukuba bamuzwe enhlobo The door closed. Ngakho uNoah wangena nomnyango wavaleka emva kwakhe. Noah akawuvalanga umnyango, uNkulunkulu wawuvala umnyango. And so will it do it again? Kuthi ngakho uyokwenza futhi lapho ilunga lokugcina lomzimba kaKristu akusoze kwenzela mina umzimba oyinqaba noma wena kungcono singene ithuba lise khona. Won't have six fingers on one hand. Ngeke ube nemino eyisithupha esandleni sisodwa ngeke ngisho ube nezinzipho ezimbili emunweni wodwa uzoba ngumzimbo phelele ongenabala. Lapho lelo lungu lokugcina selingeziwe kulowo mzimba, uNkulunkulu uzovala umnyango phakathi kokwahlulela nesihe noma isihe nokwahlulela bekufanele ngisho qaphelani. Kodwa ke emva kokuba umnyango usuvaliwe ngiyamuzwa uNowa ethi kumkakhe njengokungathi ngingalalela futhi nomunye walabo lapho abazalane bekhuluma ngokuthi leyo ndlela yokukhuluma ngezilimi engathi ubopheleke phansi. Ngimuzwa ethi manje kuseni amafu ayophakama futhi lizoba nemvula lokhu ukuduma kwezulu kuyobhonga nemibani izobaneka futhi kuzofika imvula enkulu. Ngenze konke kusemandleni ami kodwa ngingenile manje futhi umnyango usuvaliwe. Siyazi ukuthi kukhona kungaphezu kwemvelo okwenzekile ngoba sizange sivale lowo mnyango. Othile uvale umnyango bekunguNkulunkulu. Futhi niyazi futhi ekhonake kwakukhona amanye amakholwa athiyeka emngceleni ama iduze futhi alalela akukholwa ingcenye mhlasimbe njengombusi osemncane ocebile kodwa athi kungcono sikhuphuke. Siyazi ukuthi ube yikhehla elilungile futhi uma kungafika into enjalo sizobe simi eduze lapho esingangena khona. Wo singena ngo uzovula umnyango kodwa kumbula uNowa wayengenayo indlela yokuvula umnyango. Ungabi ngothiyeka emngceleni noNkulunkulu, ungabi nje indoda elungile noma owesifazane olungile. Gcwaliswa ngomoya ongcwele, ubhaphathizwe emzimbeni ngomoya ongcwele. Ungathathi mahlebezi lutho ngakho, hlala lapho ukuze kube usufile futhi impilo yakho ibe yintsha kuKristu nempilo yakho yonke isiguquliwe. Ungawuthathi nje umuzwa izingozi nomaso, ungakwenzi lokho, hlala lapho ukuze kwenzeke ukuthile ngempela okukuguqula ngokuphelele. Unowa ngaphakathi futhi manje lamakholo athiyeka emngceleni anyenyoba enyuka futhi athi mhlasimbe lingahle line njengoba ikhehla lasho. Kukhona okwenzekile okuthile okuyisenzakalo esikhulu kanjalo izwe lingakubona namuhla ukuthi kukhona okwenzekayo. Futhi kuseni kokuqala lapho uNowa evuka futhi wenyuka okuyolunguza efasiteleni ilanga laphuma ngokukhazimula njengoba lalihlale likwenza. Ngicabanga ukuthi uNowa wahlola wathi ake ume kancane ake sibone ukuthi ngangiqinisile yini. Wabuyela ezweni obizweni lwakhe ezithembisweni zakhe yonke into yayisemgqeni ncamashi. Awu uvele wakubambezela mhlasimbe kuzoba kusasa ngosuku olulandelayo ilanga laphuma. Awu ikhole lithiyeka emngceleni liba ngumgxeki nalo lathi niyabo kwakungekho lutho kukho. Waqhubeka waphuma. Kodwa ke kugcineni emva kokuba uNkulunkulu esemnike ukuvivinya kwakhe kokugcina ngosuku lwesikhombisa ngalokho kusa izipakapaka zazimnyama ukuduma kokubhonga umbani ubaneka. Kodwa ke amathonsi amakhulu emvula aqala kune nenezwe eliyaluzayo labantu laqala ukuxhabalaza futhi lizingela lowo mkhumbi.
But it was too late, like the sleeping virgin that knocked at the door.
Kodwa kwase kwephuze kakhulu njengentombelele engongoza emnyango. Kwase kwephuze kakhulu, ungalindi kuze kube yileso sikhathi, woza manje. Qaphelani futhi khona ke emva kwakho konke lokhu imvula yaba namandla ngokwedlulela imigwaqo iqala kugcwala, izitamkoko zagcwala. Amanzi aqala ukuphakama, abanye babo bathi sizozakhela nje isikebhe futhi sitande sizozitholela ugodo lomphuphula. Yilokho abaningi kakhulu abakwenzayo namhlanje bezama kuntanta bedabula ogodweni lomphuphula kodwa sithola ukuthi liwacila futhi bacabanga ukuthi babengaka isikebhe futhi kuzolunga kodwa izikebhe zabo zashona phansi. Yilokho sikucabangayo namhlanje ukuthi zingakha inhlangano noma sifundise isikejane sabantu kuyo izohamba noma kanjani noma ngabe eyakhiwe nguNkulunkulu noma cha kodwa into kuphela ezophumelela esivivinyweni yibandla lakhiwe nguNkulunkulu ngezwi eligcaliswe ngobongcwele. Kufanele libe ngeliyalwe nguNkulunkulu liphefumulelwe nguNkulunkulu. Umuntu akukho angakwenza kulo, nguNkulunkulu futhi yena yedwa. Amanzi aqala ukuphakama emkhonjeni. Unkosikazi Nowa mhlasimbe nomalokazana bakhe babemangala. Unowa wathi imani nje ninganyakazi uNkulunkulu, wenze isithembiso, isiqinisekiso sethu siqinisekile impela kithi. Futhi wayazi ukuthi ukwakha kwakhe kwakungokomyalelo wakhe. Futhi ngiyamangala namhlanje ukuthi besingabhekisisa yini futhi siqalaze.
If our constructions are according to the instructions.
Kuti sitshalo kuti ukwakha kwethu kungokweziyalelo yini ngokuba wathi umuntu ekholwa kimi imisebenzi engiyenzayo nayo yakuyenza.
I wonder if our construction.
Ngiyazibuza ukuthi ukwakha kwethu kuzoqhathaniseka yini nokuyala esinikezwe khona.
But Noah checked everything, every corner was picked.
Kodwa Noah wahlola yonke into, wonke amakhona ayegcunyekwe phakathi. Wathi mama kufanele kusebenze uNkulunkulu ukuthembisile ngalendlela. Ngani wathi ngabuka ngaphandle futhi ngabona abaka Jones noma kunye nokunye umkhumbi wabo ucwile phansi ngo nowethu usahleza emhlabathini. Kuthatha nje ukushushiswa kwengeziwe kwancanyana, ukwahlulelwa okwengeziwe kancanyana kuba uNkulunkulu ukukhuphula ekugcineni amanzi ajula futhi ajula. Emva kwesikhashana umndeni wonke wezwa ukuthile kunyakaza. Wawushiya umhlabathi ngifuna nje ukuba kuye ngolunyelo lezi zinsuku sengithi ukukhathala yilendlu endala yezinambuzane sengineminyaka engamashumi amahlanu nantathu ubudala ngolunyelo lezi zinsuku ngilindele ukuzwa ukuthile kunyakaza sifuna ukuhamba. Umkhumbi wawukhuphuka kuyilapho abanye becwila umkhumbi wawukhuphuka uNkulunkulu ezweni lakhe wayesigcwalisile isithembiso sakhe. USathane wamvimvinya, uSathane wazama ukumtshena amandla, wazama ukumtshena amandla ngabantu bangalolo suku, izinkolo zangalolo suku, ngesayensi yangalolo suku. Ngifunde ephepheni izolo ngikholwa ukuthi bekuyizolo ukuthange lapho isayense ithole indlela ukuthi umuntu akadingeki ukuba afe abe nokuphila kuphakade. Awu bacabanga ukuthi into entsha leyo sibe nalokho iminyaka ezinkulungwane ezimbili bacabanga ukuthi bathole okuthile okusha njengoba uDavid Du Plessis ake hasho iRussia yazishaya isifuba ngoba yayinomuntu emkhathini. Sibe noyedwa emkhathini iminyaka ezinkulungwane ezimbili siphambili kakhulu kunabo abazi ngisho nokuthi bakuphi impela. Nxuseli phakathi kwethu noNkulunkulu nesiqiniseko lapho ngibona igazi ngizodlula phezu kwakho lapho izahlulelo zifika.
Don't you want to be interested in such a policy?
Awufuna ukuba nentshisekelo kuyipolicy enjalo na ufanele ube ngoba yonke eminye izohluleka kunjalo impela.
Finally, when the ark finally made its
ekugcineni lapho umkhumbi ekugcineni wenza ukudlukuza kwawo okukhulu kokugcina futhi ugxume lapho usuka phansi enhlabathini.
The word paid off and the policy paid off.
Izwi lakhokha nepolicy yakhokha ngemihlomulo. Ngamsendisa yena nendlu yakhe. Ngibonga kakhulu ngalokho. Singahlala isikhathi eside kuloko kodwa sizoqhubekela phambilana. Ngakukhona enye indoda engingathanda eyayine policy ukuba nginethulele yona kuloko kuza. Akungabazeki kodwa nizwile ngaye. Igama lakhe kwakunguDaniel.
Assurance policy.
Wathatha le policy yesiqiniseko sokuphila futhi wehliselwa eBabiloni ngezinsuku zakhe.
But Daniel, because he was a holder of the policy, he purposed in his heart not to defile.
Kodwa Daniel ngoba wayene policy, wahlase enhlizweni yakhe ukuba angayingcolisi policy yakhe.
He wasn't going to defile his investment.
Wayengeka ngcolisa ukutshala izimali kwakhe. Manje ngizofinyelela kulokho enikushilo. Unepolisi kodwa ungayingcolisi.
If you've got it, quit teetering tottering around with the world. Keep away from it.
Uma usunayo yeka kuzulazula neze ziqhelelanise nalo. Futhi Daniel wahlose enhlizweni yakhe ukuthi wayengeke alingcolise ifa lakhe ngenyama yenkosi. Manje abanye benu besifazane niyeke izinelo zenu ziqale kukhulu kunjalo. Abanye benu madoda niqale neze ukuthile ngiyanidabukela nina abashumayeli abathi ninamahloni kukusho uNkulunkulu makanihawukele. Nesaba ukuthi nizoxoshwa enhlanganweni yenu kuthiwani ngokukhishwa emkhunjini na khumbula mfowethu yizwi likaNkulunkulu elisho lokho. Ungangcolisi ukutshala imali kwakho uma usukwenzile ukutshala imali kwakho khona-ke bambelela nakho futhi ukugcina endaweni ephephile ngaphakathi enhliziyweni yakho emphefumulweni wakho hlala nakho ungakungcolisi ngezinto zezwe. Bandla buyelani kuNkulunkulu sukani kulezi zinto ezincane ezindala enizilandelayo iwanes iyanikhahlela iyanikhipha nijoyine ama-assemblies ama-assemblies ayanikhahlela iyanikhipha niye kwi-Church of God.
Quit defiling yourself.
Yeka kungcolisa ifa lakho, yeka kungcolisa ukutshala imali kwakho, ngabe ngishilo, buyele muva ukugcine kuhlanzekile, sebenzele uNkulunkulu. Ngingahle ngibize futhi nginazise ukuthi uDaniel kwasindisa ukuphila kwakhe ngenkathi bemphonse emphandweni wezingonyama, izingonyama zikwazanga kumudla. Kwakukhona okungalungile ngoba ingelosi yenkosi yayithunyelwe ukumvikela futhi kwasindisa ukuphila kwakhe. Futhi uma kukhona noma yini enhle kakhulu kunoma yimuphi umuntu ofayo, kungukuphila. Yini enkulu kunokuphila na? Ikuphi? Udokotela bengama lapha kuloko kusa futhi akhulume ngephilisi alisungule ngesayensi ukuze akwenze uphile iminyaka eyikhulu noma iminyaka eyinkulungwane na? Angani ubuyo? Buyothengisa ngayo yonke into obekufanele uyithole. Impela ubuyokwenza ukuphila kuyathandeka.
But I'm trying to tell you of a policy, of an assurance, that you don't live for 100 years.
Kodwa ngizama ukukutshela ngepolisi yesiqiniseko ukuthi awuphili iminyaka eyikhulu, awuphili iminyaka eyinkulungwane, uphila phakade ngoba yisiqiniseko sokuphila kuphakade futhi sifuna lokho. Abantwana bamaHebheru nabo babe nepolisi efanayo nesiqiniseko futhi impela babengeke bakhothame kunoma yini ephambene nezwi likaNkulunkulu. Kunendaba ukuthi zingaki izinto ababezama ukuzibeka phambi kwabo, ufanele ujoyine lokhu noma sizokuphonsela ngaphandle. Bahlala ngokuqinisa ezwini, abazange bakhothame phambi kwanoma yisiphi isithixo. Futhi lapho kufika kwahlilela ukuphila kwabo kwasindiswa ngoba babe nepolisi engikhuluma ngayo. USimoni Petro singahle sikhulume ngaye umzuzwana ngoba kukhulunywe ngaye kulokhuza futhi ungo omunye wabapostoli futhi lewo owaye nezihluthulelo zombuso. Ngamanye amazwi ulwazi indlela yokuvula iminyango embusweni futhi sikhulume ngalokho ezolo busuku. Ukhiye wahluthulela umnyango futhi wawuvula. Futhi sizwile ngalokho izolo busuku isisekelo sokuqala. Ayikho indlela yokubuya, buyele muva kuphela ncamashile lapho oqale khona. Umfowethu ushilo kulokhuza ekhuluma ngoSimon Petro nalokho akwenza. Bukani lapho aqala khona, waqala ezenzweni, kulapho ibandla laqala khona, futhi lapho ibandla kufanele libuyele khona. Libuyele kuleso sithako sobuthi nokusetshenziswa kwawo esifanayo, lelo zwe elifanayo likaNkulunkulu, futhi ulilandele uliqede. Uma sikushiyile khona-ke buyele kukho. Indlela kuphela yokuphuma kahle ukubheka emuva futhi uqondiswe. Ngiyadubula ngidubula ngokunembayo futhi ngibe nezindondo eziningi futhi ngolukiso kweNkosi yazi inhliziyo yami, yazi ukuthi ngidinga ukuphumula kancane, yangivumela ukuba ngidubule into emangalisayo. Ngesiphamo esikhulu esivamile Model 70 Winchester 22 ebangeni, ngadubula izinhlamvu ezisishiyagalolunye emgodini ofanayo, ababili eqeqebeni lamadoda emi lapho abeka isiqeshana ngemuva athi ngikholwa ukuthi ukugejile okuhlosiwe. Kwakuyini na? Ngangisiphazamisile leso siphamo futhi ngidlala ngazo naye yonke into, kwazi kwadingeka ukuthi konke ukundindizela okuncane kulunge. Futhi uma kugeja okuhlosiwe kukhona okungalungile ndawo. Inkampani yaseWinchester yathi leso siphamo sizodubula kuphela iyintshi leqembu emayadini engamashumi amabili nanhlanu, futhi nganginezinhlamvu eziyisishiyagalolunye emgodini ofanayo emayadini engamashumi amahlanu. Kungakhathaleki ukuthi bathini, sike sasebenza ngaphambilini, sizosebenza futhi. Yilokho ngikushoyo namhlanje, bathi wena asikwazi ukuba nePentecost njengoba babenalo ngaleso sikhathi. Abantu ngeke bayikholwe leyo nto, ngeke wakwenza. Sifanele sibe nebandla, sifanele sibe nenhlangano, sifanele sibe nemfundo eyijove lokukho nokunye nokunye. Uma kwasebenza emuva lapho kubadobi abangafundile ababengathatha uNkulunkulu ezwini lakhe, uma kushaye kuhlosiwe ngaleso sikhathi, uma kwaphulukisa abagulayo, uma kwavusa abafileyo, kuyokwenza into efanayo namhlanje. Uma kungangazela okuyikho kufakwa ezibhangini izongena ngo. Uma ungenjalo, buyele emuva futhi uhlole isiphamu sakho. Ngakho buyele emuva uthathe isithako somuthi nokusetshenziswa kwawo futhi uthole ukuthi sinephutha kuphi. Iyona ndlela kuphela engiyaziyo ukukwenza, kodwa kuzokwenza ngoba kushayile phambilini, kuzoshaya futhi. Uma kusebenzele abapostoli ngaphandle kwehlelo, ngaphandle kwesivumo kholo, ngaphandle kokuba yi-Methodist, i-Baptist, i-Presbyterian noma yini enye, ngoba sebenzele ezwini likaNkulunkulu, kuyongisebenzele ezwini likaNkulunkulu, kuyokusebenzela wena ngezwi likaNkulunkulu.
Loose screws is. Sometimes you've got, excuse me.
Kodwa ufanele uthole ukuthi zikuphi izinkulufu zakho ezixekayo ngezinye zikhathi uthola ngiyaxolisa ngenenqwaba yazo. Ezinye zazo zize ziqine kakhulu, ufanele uzixekise kancane kahle ukuze wenze ukungangazela njengomculi onesigenxe sakhe elinga izintambo zakhe. Ufanele akwazi ukunkenteza kwaso. Indoda ayigcwaliswe ngomoya ibingakwazi ukusho ukunkenteza kwaso noma ngabe kukude le ngale kweBhayibheli noma kusemuva le kweBhayibheli. Kufanele kube khona ngo eBhayibhelini impela noyisho kanje iNkosi, kufanele kulungiswe ngokuyikho khona ke kuyoba sesikhonkosini khona ke shaya indawana. UPetro wayengumdobi wayekade edubula kulokhu kuhlosiweyo isikhathi eside. Uyise wamtshela ngaphambi kokuba afe, mhlasimbe ndodana, sengiyindoda endala ngibheke uMesiya, siye kusukela e-Edeni. Angeke afike mhlasimbe osukini lwami, kodwa angase abe khona kolwakho. Kodwa ungakhohliswa ndodana, ziningi izinto ezifika ngaso zonke isikhathi ethi ungumesiya. Kodwa thina lapho uMesiya efika, kumbula sifanele sihlale nezwi ukuthi uMesiya uzoba yini. Abaningi babo niyazi kwakukhona uJesu owavuka ngaphambi kukaJesu Kristu, kwakukhona abaholi abavuka futhi badansa abantu ehlane ngamahlelo namaqembu amahlelo. Kodwa kwakungeyona into efanele babhubha nayo njengokuphika kukaKora owathi ubani ongcwele na, uMose ucabanga ukuthi uyena yedwa itsho gwini lolwandle, akhona amanye amadoda angcwele. Kodwa uNkulunkulu wayenendlela yakhe, noNkulunkulu wayenomuntu wakhe, noNkulunkulu wayenezinto zakhe, uNkulunkulu nezwi lakhe. Futhi ubani ozokwenza ngokuphambene nalo na? Hlala nalo manje ebhekisisani. Wathi Simoni ndodana yami ncome siyefika, uMose ngezwi wathi uyoba ngumprofethi onjengaye. Ngenkathi u-Andreya esefikile wabona uJesu, wabuye futhi wazama ukumtshela. Sengiyambona uPetro, wanikina ikhanda lakhe wathi ngingumdobi, ngitshale izimali emanethini kababa, ngizobamba inhlanzi, umsebenzi wami lowo, futhi ngikumfarise, ngakho ngivele ngikuyeke kube kanje, ngiye esontweni ngilunge njengani noma yimuphi omunye umuntu. Yilokho kuphela, kuhle lokho. Ngisonta ebandleni ubaba ayesonta kulo noma isiko, ngizoqhubeka nalokho.
He walked in the presence of this one. And as soon as he came in his presence.
Kodwa ngolukwisuku wangena ebukhoneni balona futhi wathi nje angangena ebukhoneni bakhe wathi igama lakho nguSimoni futhi uyindodana kaJona. Akazanga yena kuphela nokuthi wayengubani, kodwa wamazi uyise omdala omesabayo uNkulunkulu owayemyalile futhi kwakungokwezwi umprofeti. UPetro wenza ukutshala imali, waqathaza amanetha akhe wathi wozani ningilandele, ngizonenza abadobi babantu. Yeka kuthi kuhluke kanjani kumbuso semncane ocebile owayefuna ukulondoloza umcebo wakhe, kodwa waqathaza konke ayenakho ukuba alandele uJesu. Kwakungunathanayeli noma uFilipu owahamba futhi watshela uNathanayeli, mhlasimbe wayenengadi enkulu yomnqumo, wayephumile eyoyihlola. Futhi ngenkathi uFilipu emtshela ngalokho ayekutholile, wayexega kancane ekuqaleni, kodwa wafika nje ukuzongenela omunye wemihlangano. Futhi kwathi nje sembonile eyisifundiswa sombhalo, wayazi lokho uMesiya ayezoba yikho nokuthi ngabe kwakulungile yini ukushiya ibandla lakhe ayekulo laba bantu bomthetho ababephonsa phansi uJesu. Bephonsa phansi ipolisi futhi bethi yayingalungile, yayingethenjwe. Wayengumuntu ezenza uNkulunkulu, wayengubhelizebhule, wayengumuntu wasendle, wayengenamuva, wazalwa ngaphandle komtshato, akayanga ezikoleni zabo, wayengafundile emakolishi abo enkolo, wayemelene nezimfundiso zabo, wayedabula amabandla abo, nemfundiso yakhe yayivimbela abantu. Yilokho athathwa ngokuthi uyakwenza, bambize ngobhelizebhule futhi wathi ngise abantu ngemfundo yakhe. Manje lokho okwakujovelwe kuye. Kodwa le ndoda emesabayo uNkulunkulu, uNathanayeli wathi nje angangena ebukhoneni bukaJesu wathi bhekani umIsrayeli kungekho nkohliso kuye. Wathi Rabi, ungaze nini na? Wathi ngaphambi kokuba uFilipu akubize ngakubona. Wenza kutshala imali, nako kumumpristi wakhe nabo bonke. Wayengenamahloni, wayetshele into ethize yangempela, wayetshele uNkulunkulu esenzweni. Wenzani na? Wathi gijima futhi wawa phansi ezingifundi zakhe futhi wathi, Rabi, wena indodana kaNkulunkulu, wena uyinkosi ka-Israyeli, wenza kutshala imali, igama lakhe alinakufa. Kwakukhona labo ababekuhleka, ngazi ukuthi bakuphi namuhla, lokho kukuNkulunkulu.
Let's see about a woman.
Ake sibone ngowesifazane kwakukhona owesifazane mhlasimbe ilunga libandla ndawo futhi wadedelwa kungenzeka ukuthi wayenezinto eziphunguliwe nokunye nokunye futhi mhlasimbe waye inkambiso yosuku kodwa ngolunye usuku wayenyukela emthonjeni lapho kwakukhona indoda engaziwa ihlezi umjuda ngale ngasende wenebonakala yonke indawo encane namakhethini emva kwayo futhi ngenkathi ekhuphukela lapho futhi wayenendlela yakhe yokuziphilisa futhi mhlasimbe wayene iziqephu ezimbalwa zikade nariyo wamaRoma ephaketheni lakhe ngaleso sikhathi isokisi lakhe elincane ayeyifake kulo futhi wahamba wakhuphukela lapho kukha amanzi wayekade ephumile busuku bonke mhlasimbe sekuyoshaya ihora leshumi nanye wafika enhla lapho angazi kodwa asivele sithi kwakungaleyo ndlela futhi ngenkathi yesefike enhla lapho wabona indoda indoda evamile hhayi umpristi hhayi isibonakelisi esithize sehlele kuye kodwa indoda nje ejwelekile futhi wayibheka futhi yathi ngibhuzise wathi manje wena ungumjuda uyazi ukuthi lokho akulungile ngingumsamariya wathi kodwa kuba bewazi ukuthi ukhuluma nobani ubuyocela niyabo wayengazi ngokubukeka kwangaphandle wayengumuntu nje kodwa wabonakala elukhuni kakhulu kulokho akusho ukube bewazi ukuthi ukhuluma nobani ngiyakuthanda lokho njengowesifazane omncane ekuphikeleleni kwakhe owesifazane omncane ngumgreki owafika kujesu wathi hamba ulande indoda yakho uze lapha kwamangaza wathi awu anginandoda niyabo wayehlala ehlelweni babathithela bashade nakho konke kunye futhi baphinde bashade futhi niyabo wathi anginandoda wathi usho kahle usube namahlanu futhi nale uhlala nayo manje kanjalo ayisiyo yakho eyokuqala yakho yayiyindoda yakho ngokusemthethweni niyabo uphila kanjalo wathi mnumzane ngiyabona ukuthi ungumprofeti wena yeka umehluko kumpristi oyisifundiso wathi wayengubhelizebhuli umbhuli noma udeveli wathi ngiyabona ukuthi ungumprofeti wena manje siyazi ngifundisiwe ngingumgreki noma umsamariya njalo ngifundisiwe ukuthi lapho umesiya efika uzokwenza zonke lezi zinto lesi kuzoba isibonakaliso sakhe wathi nginguye okhuluma nawe ngokushesha kakhulu wenza kutshela imali kwakhe watshela izimali futhi wagijimela emzini futhi akabange esakwazi ukuzibamba wayethole ipharelele enani elikhulu wayesethengise ngakho konke okunye niyalazi sikho ngalezo zinsuku kwakungafanele ukuba wesifazane angene emgwaqeni wesifazane walelo hlobo futhi akhulume anamadoda kodwa mvimbe zama ukumvimba wayethole ukuthile kwakungokoqobo njengonatenayeli kwakungekhona ukuziphatha kahle kwebandla kuye ukuba alandele lowo mgalile obizwa ngumprofethi ababememezile ukuthi ungubhelizebhule kwakungafanele ukuthi akwenze kwakungesikho ngokwesonto kwakungekona ukuziphatha kahle wayezofakwa esontweni kakho kodwa mvimbe wathela into ethile yangempela lento wesifazane wathela into ethize yangempela kwakungafanele ukuthi ememeze lokhu emgwaqeni wayengowesifazane nodumulubi wayemakiwe kodwa wayesexolelwe wathola into ethize yangempela futhi wawungeke umvimbe njengokucisha umlilo ngosuku olunomoya wayevutha injabulo nokuthula kokuthethelelwa kwezono wayengasawufuni umthombo kajakobe wayesefumane umthombo ophuphuma ukuphila kuphakade kuwo washiya ibhakede lakhe lapho wayesethi sengiqedile ngale nto ngifuna ukutshala imali kulokho yeka ukuthi wayengowesifazane ohlakaniphile kangakanani impela wathola ukuthile ayengatshala kukho imali ake sithathe omunye umlingiswa bengizokhuluma ngowesifazane omncane ngumgrey umzuzwana niyabo wayenokuningi ukuphikiswa niyabo into yokuqala okungenzeka ukuthi kwaba yikho wayengumgrey wayengesuye umjuda kungabazeke ukuthi abantu bamtshela bathi manje ume kancane khumbula ihlelo lakho alikuxhasi lokho kwenzanga mehluko kuye wayezwile wayenesidingo futhi lapho unesidingo futhi uzwa ukuthi kukhona into ethize ezokusiza akukho kungeke kukunqande unkulunkulu ebize enhliziyweni yakho awukwazi ukukuvimba akekho ongakwenza qhaba umnumzane uyahamba noma kanjani sengiyababona bonke odade bebandla bathi awu uyoba yihlazo phakathi kwabantu lokho kuzange kumvimbe waqhubeka elinye iqembu lahlangana naye lathi umyeni wakho ungusomabhizinisi uzokushiya uma wehlela kulesi sixoko sabagengqiki abangcwele lokho kuzange kumvimbe waqhubeka noma kanjani wayephikelela uyakhokela ukuphikelela lapho wazi ukuthi noma ubani ongazi uzange impumelelo noma yini uyophikelela amadoda kuyo yonke iminyaka ibephikelela uma beke baba yini noma yini Washington ubaba ubizwa kanjalo wesizwe sakithi eveli forge waphikelela kungakhathaleki ukuthi Delaware yayiyiqhwa kangakanani wakhuleka ubusuku bonke wayazi ukuthi kwakufanele wele lo mvula futhi wawela kungakhathaleki ukuthi kwenzakalani wawela noma kanjani wayiphikelela futhi ngemva kokubala nowesifazane esefikile kujesu bheka lapho nakho okwenziwa ukukholwa kwangempela lapho usuthole igugu lapho uthola lepolisi angikhathali ukuthi bangaki abantu abazama ukukudikibelisa noma ngabe bayakukhipha ebandleni lakho noma benza noma yini abayifunayo uzaphikelela ufune ipolisi ile ndlela ujakobe ayeyiyo akwenzanga mehluko ukuthi wayefanele enzeni ukuze athola lobo buzibulo wayebufuna futhi singena kuleso simo siba nokushisekela khona-ke siyaphikelela awu ngiyelitshela mina umama wayeyipentekostali ngizokhuleka ngedlule kulobu busuku kodwa niyabo mina o ngikhathele kakhulu udinga ubunye bobuthi obudingayo into ezokwenza ukuthi uphikelele waphuthumela phakathi wawa phansi phambi kukajesu wayesethi wena ndodana kadavide wayengeyona ndodana kadavide kuye wayengumgreki owezizwe akazange amnake enhlobo kwasekuthi ke ekugcineni waphendukela kuye wayesethi ngijungelwanga ehlelweni lakho ngijungele kuphela izimvini ezilahlekile zika-israyeli yilokho kuphela engijungelwe kukho wathi kodwa nkosi lokho wakuthola kahle hhayi indodana kadavide kodwa inkosi kuye nkosi wathi futhi enye into uluthi ngaphandle kwesikejane sezinja futhi akulungile kimi ukuthatha isinkwaya sabantwana futhi ngisinikeze izinja oh ipentekostali beyingeke yini iqhume kulokho ehe ucabanga ukuthi ngivumele umbaptisti angitshele lokho futhi azidlulele ngakho na qhaba umnumzane ee noma iwanese noma ukaziquzintathu noma ini qhaba umnumzane ubuyobhekisa ikhala lakho emoyeni futhi uhambe kodwa hhayi yena wayefanele enze ukutshala imali wayedinga ukutshala imali amen kungakhatheleki yena ukukholwa kwangempela koqobo kuyohlala njalo kuvuma ukuthi izwi likankulunkulu liyiqiniso akunendaba ukuthi izimo siyini wathi kuyiqiniso nkosi awuthunyelwanga kithi kuyiqiniso nkosi ukuthi angilutho ngaphandle kwenja kodwa ake ngikunike uhlangothi lwami lwakho angibhekile zona izibusiso abanazo ngibheke imvuthuluka oh manje nkosi uma ungivumela ngipolishe ngehlele lapho futhi ungibeke idikoni ebandleni uma ungivumela ngibe yigosi lesifunda ngizothi kukucabanga wena mzenzise awukuqondi ufuna ukuzofuna ivuthuluka ufuna ukuza futhi nkosi uma uzonginika khona ngaphandle kokukhuluma ngezilimi noma uma ubunganginika khona ngaphandle kokumemeza uma ubunganginika khona ngaphandle kwale enye into ake nje ngikwemukele nje kuthulule kimi kancane nkosi ngendlela enhle ethobile unkulunkulu akakwenzi ngendlela yakho ukwenza ngokwendlela yakhe uqobo nebo ngishumayela esikhathini esithize esedlule nenenikazi lathi kimi noma hhayi nenikazi kwakungu uthisha kasonto sikole ebandleni le-First Baptist wathi bili angikwazanga ukungena ebandleni kukuza kodwa bengimi ngaphandle wathi bengikujabulela lokho obukusho kodwa lowo wesifazane wasukuma futhi wathi uqale ukukhala futhi wehla ngesikhale esiphakathi nezihlalo wathi wonke lo msindo uvele ungenze ngibe namaqhuqhuva vele emhlane wami wonke ngathi yazi kuthini uma ucabanga ukuthi umsindo lowo uphile ezweni elithule kune wonke wake waphile kuwo em uyokotelela ukufa uma ungake ufike ezulwini ngokuba uma uya ezulwini kuzoba ngokuxabalaza nokumemeza nokudumisa unkulunkulu busuku nemini izingelosi zizungeze izihlalo zobukhonzi zimemeza ungcwele wena nkosi unkulunkulu mninimandla onke uma usesiyogweni kukhona ukukhali izingimbezi nokulila nokugedla kwamazinyo uhlala endaweni ethule kakhulu impela manje kodwa esifazane omncane ongumgreki wayephikelele wathi yebo nkosi ngiyavuma ukuthi okushoyo kweqiniso futhi angibhekile ukumhlasimbe ukuba njengabo bonke abanye kodwa ngithi kubulani wayengakaza sibone isimangaliso wayengakaza ayibone noma iyiphi yalezi zinto kodwa kwakukhona ukukholwa phakathi lapho kwakukholwa ukuthi leyo kwakuyinto eyayidinga ngendodakazi yakhe futhi ngenkathi ujesu isimangaliso sokuqala esenziwa lapho phezu kwalo wesifazane wezizwe wathi kukhulu kukholwa kwakho niyabo lokho kwamthinta ukuze abone ukuthi wayengothandekayo kakhulu inkathazo ngathi thina bantu namhlanje asiqothe ngempela ngalezi zinto simelana namazwi ethu siyesaba ukusho into ethize engekho emthethweni unkulunkulu othembisa ukugcwalisa umlomo wakho zikhulule kuye ungacabanga ukuthi uzothini kodwa siba nokuziphatha okuhle ngakho uma ngisho into ethize ngokwehlelo lami alizukukukholwa bazokhahlelwa baphume ukubulala okuhlosiwe yebo kukhona isijeziso kulokho niyazi kwakukhona indoda eyayithiwa uNikodima wabona into ethize kujesu eyayiqinisile wayeseyikhehla indoda enkulu enhlanganweni yakhe
He wanted to make an investment because he
wanted to uyazi wayefuna ukutshala imali ngoba wayefuna ukuphila kuphakade futhi weza kuJesu ebusuku kubonakala sengathi ibhange laselivaliwe
But his bank's always open day or night.
Kodwa ibhange lakhe lihlale livuliwe emini noma ebusuku livuliwe khona manje wathola ibhange livuliwe futhi uJesu wamnika isitshako somuthi nokusetshenziswa kwawo
He wanted eternal life and there he made it.
Wayefuna ukuphila kuphakade futhi lapho wenza ukutshala imali kwakhe kuphileni kuphakade sithola wonke lamaqembu futhi sekuleyithi asibasonge siyathola ngale kulokhu amashumi amabili nane amashumi amane nesishiyagalolunye ukuthi ujesu wathi kulaba bantu ababenikele ngakho konke ababenakho futhi babebhalisela le polisi yokuphila kuphakade ulokhu wamashumi amabili nane amashumi amane nesishiyagalolunye batshela ukuthi uzobapha imihlomulo kukho wathi manje ukuze nikhiphe imihlomulo yenu susani konke kwehlukane kwenu kini yikani kuqophisana noma ngabe ungumgreki orthodox nanoma ngabe uyibaptist presbyterian njengoba mfowethu eshile kulokhu kusa omnyama noma omhlophe ophuza onsundu khuphukelani lapho emzini wasejerusalema futhi nilinde ngize ngiyithumele futhi wayenekhulu namashumi amabili phezulu lapho kuba abhalise futhi babhalisa base bekhuphukela lapho ukuyokhipha inzalo yabo ekutshalweni kwemali kwabo
All of a sudden there came a sound from heaven like a rushing mighty wind.
Futhi kungazelelwe kwafika umsindo ovela ezulwini njengokuvunguza komoya namandla enzalo yabo yakhokha ihlezi ikhokha. Ngosuku lwePentecost kwakukhona cishe imiphefumulo eyizinkulungwane lezintathu eyayifuna ukuthola enye yamapolisi noPetro wabatshela ukuthi kwalotshwa kanjani.
He said, "Repent every one of you and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins."
Wathi pendukani yilo nalowo futhi nibhabhathizwe egameni lika Jesu Kristu kukukuthethelelwa kwezono zenu bese kuthi ke uNkulunkulu akunike inzalo kukho ngaleso sikhathi uzokhipha imihlomulo amen
Are you interested in a policy
Ingabe unentshisekelo kuipolisi na awu kungokwalowo othandayo kunjalo lowo othandayo
Little later on there was a rich young man
Ngamuvanyana kwakukhona insizwa ecebile igama linguPawulo futhi yayihambahamba ibhubhisa laba bantu futhi yayisendleleni yayo eyayidamaseku yayazi ukuthi kwakukhona uNkulunkulu kodwa yacabanga ukuthi leso kwakuyisikejani sabagendezi abagcwele ngani na wayengakaze abaphenye abanikazi bepolisi wayegijime wangena ngaphakathi futhi wayebahluphile wabahleka abaningi bethu benze into efanayo ngenkathi sikubona sagijima sangena futhi sihlekise ngakho futhi sithi isikejani sabagendezi abagcwele kodwa kulungisuka endleleni yakhe eyadamaseku washaywa walahlwa phansi futhi wabheka phezulu futhi wabona leyo nsi umlilo yahola uyise uMose noyise wadabula ehlane futhi wathi Sawulu Sawulu ngihluphelani na wathi ungubani wena Nkosi na wathi nginguJesu wathola futhi weqinisekile ukuthi uNkulunkulu ubenziwe inyama wakha phakathi kwethu wayazi ngeBhayibheli ngoba wayeqonde izwi ukuthi lowo ngempela kwakungumesiya ngempela futhi wayekubonile ukuqinisekiswa kwakho futhi lapho ebona ukuqinisekiswa kwakho wayesilungele ngaleso sikhathi ukukhipha isheke futhi wayezomthwelela ipolisi
went on down into Damascus.
Waqhubeka wayehlela eDamaseko futhi uAnaniya weza wasembeka izandla futhi wampapathiza futhi wemukela umoya ongcwele. Kuyinto enkulu kangakanani, yebo. Ngenkathi ebona leyo nsika yomlilo futhi wazi ukuthi kwakuyinkosi eyayiyenziwe inyama, baze ukuthi lowo kwakungumesiya ngempela, ngoba wathi ngivela kuNkulunkulu futhi ngaya kuNkulunkulu. Wavela ensikeni yomlilo wathi kulesi sifundo, ngaphambi kukaMose u-Abrahama engakabi bikho ngikhona, nongikhona kwakunguye, wayesesihlahleni sivuthayo futhi lapha wenziwe inyama futhi wakha phakathi kwethu ungumesiya ngokuyikho, futhi wabuya lapho futhi kwaba ukumkhuba uPawulu futhi konda ukuthi waya kwesinye isizwe futhi wayifundisise into eminyaka emithathu ngaphambi kokubabuye futhi wabona wayeyizwi lenziwe inyama. Ngenkathi yenza lokho wayeselungele wo ukutshala yonke impilo yakhe nakho konke ayenakho, konke uthandwa kwakhe ngabantu, yonke imfundo yakhe. Wathi ngakhohlwa konke engake ngakwazi ukuze ngazi uKristu. Wayeselungele ukushiya ukufundisa kwakhe okukhulu uGamaliyeli. Wayeselungele ukufaka amaphepha enhlangano yakhe. Wayeselungile ngoba bamxosha noma kanjani, kodwa wayetshela ukuthize. Amen. Wathela ifemu eyayithembekile ngenxa yokuthi uKristu wayefile futhi wavuka futhi futhi wayelapha futhi kuleyo nsika yomlilo efanayo. Haleluya! Ngesabi lokho kusho ukuthi dumisa uNkulunkulu wethu. Wayefuna ukutshala imali, wayengusomabhizinisi omkhulu, wayenomqondo omuhle, ngakho watshala imali futhi wabe izicelo sothando sikaKristu. Uyeke ukutshala imali akwenza, yilokho sonke sidinga sikwenze kunjalo impela. Izinqumo esibutedengi kanje pho manje sengivala kulowo mbuso semncane, into ubutedengi kanje ayenzayo, into engekho emthethweni kanje kanje pho kusomabhizinisi ukuba yenze. Lapho indoda yebhizinisi futhi ephumelele futhi wanikwa ithuba lokwamukela ipolisi eqinisekisiwe, umuntu wayebonile kuye kokulwakhe amandla kaNkulunkulu somandla esebenza futhi wazi ukuthi akukho muntu owayengenza lezo zinto uma uNkulunkulu engenaye, futhi wanikwa ithuba lokumemukela futhi ngoba utetengu wakwenqaba. Wayengancamela ukuba nokuthandwa ngabantu kwengcebo yezwe, wayengancamela ukuba nobukhazikhazi ayephila kubo. Ake ngisho lokhu ngothando nangenhlonipho, yilokho okuyinkinga ngamabandla ethu. Urabo ngumJuda ngenkathi John Ryan ephulukiswa, niyezwile indaba yokuphulukiswa kwakhe isinxibo emgwaqeni futhi ngayiswa ngale sinekokeni lapho urabi eza ukuzokhuluma nami. Futhi wathi, mnumzane Branham, uJohn wayenami, wayesethi, umnike ngagunya lini lo muntu ukubona kwakhe na? Ngathi angizange ngimnike ukubona kwakhe. Wathi, ngani ngimnike izipho zomusa ezitaladini izikhathi eziningi? Wathi, ngathi uyabona? Yebo. Wathi, uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu imnike ukubona kwakhe. Wathi makube kude noNkulunkulu kuba nendodana, umoya onendodana. Wathi makube kude nento enjalo. Ngathi Rabi, ingabe kunzima kuwe ukuba ukholwe yimibhalo na? Impela kunjalo, ngingumfundisi wayo. Uyabakholwa abaprofethi na? Wathi ngiyabakholwa. U-Isaya isishiyagalolunye isithupha, babekhuluma ngobani abaprofethi na? Wathi uMesiya. Ngathi uyoba yini uMesiya? Uyoba kuxhumana kuni uMesiya kuNkulunkulu na? Wathi uMesiya uyoba nguNkulunkulu. Ngathi manje uzemgqini. Wathi nina bezizwa ngeke nimnqume uNkulunkulu iziqephu ezintathu futhi nimnike thina? Ngathi lelo yikatelika kumina lowo. Kukhona uNkulunkulu oyedwa ezikhundleni ezintathu, ubaba, ubudodana nomoya ongcwele. Hayi, uNkulunkulu abathathu, lokho kwenza umhedeni futhi ubungeke ukuhlohle phansi lokho kumJuda, nami ngokunjalo. Kumbulani yizwi elenza kube ngokulungile, lokho kwaxazululwa emkhandlwini waseNisiya. Ngiyakholwa bathatha olunye uhlangothi, abaprofethi abadala babuyela ezindaweni zabo neqiniso. Awusoze walibulala, liyaqhubeka. Kunjalo. bona abantu benwaya amakhanda abo futhi bemangala benze kuNkulunkulu nje uma umuntu esilele ukuhlakanipha makacela uNkulunkulu uNkulunkulu wembula zonke izinto futhi wenze imibhalo efanelane qaphelani manje lapho lo rabbi wathi makube kude noNkulunkulu enendodana ngase ngithi kulungile futhi wathi kuyoba ngathi ngibonisa indawo eyodwa lapho ehlilekile ukufakazisa ukuthi wayengesuye uNkulunkulu wathi uNkulunkulu bengeke abe yisela ngathi wayengelona isela wathi wahamba ngosuku lwesabatha waya emasimini ombile wakho umbile ngase ngithi imithetho yenu yabalevi initshela ukuthi umuntu angadabula ensimini futhi adle akufunayo kodwa angeke akhiphe noma yini esakeni umthetho wakhe uqobo wayewazi futhi waphenduka wayesengibuka ngasengithi uJohn yabona akaboni na wathi yebo wathi mnumzane Branham ngizovuma ukuthi wayindoda elungile ngathi uzokwenza rabi na wathi yebo mnumzane wathi ngaphezu kwalokho ngizovuma ukuthi wayengomprofeti futhi ukuba abapresti basethembeleni babemlalele ngabe singcono kakhulu namhlanje ngathi rabi uyakhole ukuthi wayeyindoda kaNkulunkulu wathi qabo ngathi uma umzuzu uthe wayengumuntu elungileyo ubungamethemba uma engomprofeti angeke aqambe amanga futhi wathi wayeyindoda kaNkulunkulu manje kuthiwani ngakho na yebo wathi uma ngishumela lokho sasemebhentini hapa wathi bona izazi lapho na bengiyoba sesiteladini nginxiba isipho sami ngathi lelo yijuda lakho kunjalo na ngathi ngingamane ngilale ngesisu sami futhi ngiphuza amanzi engatsha futhi ngidla amakhekhe kasoda futhi ngishumayele iqiniso likaNkulunkulu kuni kuba ngibe negama lami njengelakho kulesi sakhiwo ngezinhlamvu ezisakho lide futhi ngibe nenkukhu ethosiwe kathathu esukwini yebo mnumzane iqiniso izikimbezi zehla izihlathini zakhe wathi ngizokubona kamuva ngathi hayi asibone manje kodwa wabuyile muva manje ke ngathi engena emnyango waphenduka wakibuka wathi uNkulunkulu ngamvuthela uAbraham abantwana kulawa manje wakukholwa yini wayesaba njengalombuso semncane ocebile ukwenza ukutshala imali kunjalo ayo rabbi kuphela kodwa befundisi abantu nje besaba ukwenza lokho kutshala imali into yobuthe tenkanjani eyenziwa yile ndoda yenze isinqumo esinjalo amabandla namhlanje lokhu kuthandwa kwabantu ngeke uhlale uthandwa kwabantu futhi ube noKristu
if you love God you're hated by the world exactly right Poplar yes sir
uma uthanda uNkulunkulu uzozondwa yizwe kunjalo impela ukuthandwa ngabantu yebo mnumzane ukudunyiswa komuntu kunokudunyiswa kukaNkulunkulu badinga ubuthi obuncane
But this rich young man
Kodwa lensizwa ecebile manje nansi into yenu ubozo mabhizinisi futhi kufanele ngivale qaphelani manje ukuze nizovumela lokhu kuzike kujule ezinhlizweni zenu
By rejecting Jesus it never stopped his
Ngokwenqaba uJesu akuzange kumise ukwenda kwempahla kwaqhubeka asilandele sikashana phansi ebhayibhelini ukugeleza kwempahla yakhe kwaba ukukhulu ngokwedlulele Kodwa ngenxa yokuthi ibhizinisi lakho liphakama kancanyana ungalokothi ucaba ngokuthi ngaso sonke isikhathi lezo izibusiso zikaNkulunkulu ababi bayaphumelela niyazi le ndoda yaba nkulu ngokwedlulele futhi yafikelela endaweni yaze yaba nkulu kakhulu kangangokuthi zonke izinqulubane zayo zaquma cishe impela yadingeka yakhe ezintsha Manje yacabanga ukuthi yayenze into efanele ngokwenqaba uJesu futhi ingenzi ukutshala imali kuye yacabanga ukuthi yayenze into elungile ngoba empahleni yezwe Ngizosho ukuthi ze manje empahleni yezwe yayicabanga ukuthi yayenze into efanele ngoba yayiphumelele futhi lokho amahlelo ethu akucabangayo
Because they organize themselves and their groups become millionaires and billionaires.
Ngoba ayazihlela namaqembu abo abangoso zigidi noso zigidi bazizwa sengathi bayikho.
The Bible say our rich
Alishonga yini pempe lokuthi ucebile futhi wandile ngempahla kulonyaka kodwa awazi ukuthi uhamba ze ulusizo mpofu ulusizo impuputhe futhi awukwazi ngisho.
What a miserable condition.
Yega isimo esidabukisayo kanje madoda abazalwane ningenzi ukutshala imali entweni njengaleyo ibophezelekele ukuthi ibhubhe kungani ungenzi ukutshala imali entweni efakazelwe phansi ephepheleni na futhi uyazi nge izindikimba engizibhale lapha singaba lapha kulobu busuku noma kunjalo kulezi ndikimba sifakazisa ngebhayibheli labo abenza lokho futhi bakwala ngikukhombisa ukutshala imali kwangempela ongakwenza. Beka impilo yakho, isikhathi sakho, imali yakho, ithalenta lakho, faka yonke into onayo kuKristu. Unkulunkulu waqinisekisa lokhu ngokumvusa futhi sizovuka ngosuku lokugcina ngokwethembisa. Yini enye obungayilangazelela na? Ngitshele noma yikuphi ukutshala imali ongakwenza ube kungakhokha kanjalo. Ngitshele ukuthi yini ongatshala kuyo imali kulokhu kuza futhi wenze izigidi eziyishumi zamadola futhi kusasa ube yisidumbu. Kuyokusiza ngani na? Kumsizani umuntu uma ezuze izwe lonke futhi alahlekelwe umphefumulo wakhe na? Kuthiwani uma uthandwa ngabantu futhi ubizwa ngosibanibani netikoni, ikosa, nodokotela, umbishopi, ilunga, uphapa, noma ngabe ungabizwa ngani lokho ukudunyiswa kwabantu? Ngingamane ngibizwe ngomgingqi ngokugcwele ngabantu futhi ngibe indodana kaNkulunkulu enhliziyweni yami nokuzalwa okutsha nomoya kaKristu ohlala kimi, naye ekufakazisa ngokuqinisekiswa kwezwi lakhe futhi engenza ngiphile. Impilo engake ngayiphila angisayiphili, kwasho uPawulu. Nokho wayengumfundisi nesifundiswa, kodwa wayiguqula impilo yakhe lapho ehlangana noKristu futhi wenza ukutshala imali kwakhe kuKristu. Wayeyindoda ehlukile kusukela lapho kuqhubeke. Ukwanda kwempahla impela le ndoda ayiyenza futhi niyazi ukuthini uJesu wamtshela uma uqaphela lapha, wathi hamba uthengise ngalokho nakho futhi kuphe abampofu, futhi uze ungilandele uthabathe isiphambano sakho futhi ungilandele futhi uyoba nengcebo ezulwini. Niyabo ukwenza ukutshela imali kunjepho, kodwa wakhetha ukuba angakwenzi. Manje kanjalo nebandla lonyaka laseLaodikeya lakhetha into efanayo ukungakwenzi. Futhi kumbulani ngekathi esecebe kakhulu kabi njengoba ibandla linakho namhlanje. Abampofu balala esangweni lakhe futhi batshele imvuthuluka kuphela ayishanela wayisa ezinjeni Lazaro abampofu emoyeni. UJesu wathi kuMathewu 5, babusisiwe abampofu emoyeni ngokuba umbuso wezulu ngowabo. Asifuni ukuthatha leyo ndawo ebhodlokile, leyo ndawo ekude yokuba mpofu emoyeni. Asikufuni lokho, sifuna umuntu othile asidumise futhi sibe umuntu omkhulu. Njengoba omunye umfowethu eshile esikhashaneni esedlule, impela wakubeka ngophawu kahle ngenkathi ethi, ningaba kanjani nokukholwa kuyilapho nihloniphana noma nifisa ukudunyiswa omunye komunye na? Ungakhathali ukuthi noma ubani uthini, ufuna izindumiso zikaNkulunkulu, inhlonipho kaNkulunkulu ibe phezu kwakho. Uyokuhlonipha kuphela njengoba ugcine izwi lakhe, kulungile. Manje futhi sithela ukuthi indoda empofu emoyeni yala esangweni layo futhi yalangazelela imvuthuluka. Wo, mhlawumbe ukuba yayiyi-Salvation Army ibiyomnika ohleleni lapho idlula noma ukuthize. Ukukugcina kubukeka kabi kakhulu, niyabo, kodwa sengiyacabanga ukuthi yatshala imali ebandleni layo uqobo ngokukhulu kakhulu, kanye nenhlangano yayo eyayigcina inkulu umuntu othile omkhulu. Kodwa ukukhokhela kwafika ekugcineni, ekugcineni kwafika lapho inkonzo yomngcwabo enkulu eyaba nayo. Sengiyayibona impohlo endala iyafika igqoke ingubo ebanzi, yase ithi, umfowethu othandekayo manje usesezulwini. Wenza ukuthi nokuthi uyilunga libandla lethu manje usesezulwini. Yeka indlela esibonga ngayo ngomfowethu oligugu, kwakuhluke kanjani ezweni likaNkulunkulu. UJesu wathi inkokhelo yakhe yayisesiyokweni, yenza ukutshala imali okungalungile futhi esiyokweni yabheka phezulu futhi yabona umpofu emoyeni oyenze ukutshala imali kwakhe ekujabulela esifubeni sika-Abrahama. Ya, futhi-ke yena uba yisinxibi. Ifisa ukuthi yayikholela izishoyo, baba Abrahama thumela lezo sinxibe ezansi lapha. Kwaphindela emuva futhi ukutshala imali kwakhe kwakusentweni okungesiyo, impahla yomhlaba kanye nokudinyiswa ngabantu. Kodwa lesi sinxibe sasilele lapho silambile futhi saba sezifubeni zika-Abrahama. Thumela uLazaro ulapho engatshela khona amanzi okuphuza noma ngasiphi isikhathi afuna ngaso. Angakwazi lapho ejabulela izibusiso zikaNkulunkulu. Mehlisele namaconsi ambalwa amanzi ngomunwe wakhe ukuze athinte izindebe zami ezishayo lapha ngokuba lamalangabi ayangihlupha. Lokho yinkokhelo. Ukwani na? Ukwenqaba ukwenza ukutshala imali okulungile.
Don't do it, man. Don't do it, businessman.
Ningakwenzi madoda, ungakwenzi somabhizinisi, nginokukwethemba okwengeziwe kunalokho. Uma ungusomabhizinisi tshengisa lonke iparelo nalo bese uthenga elilodwa lenani elikhulu. Wenze kutshala izimali kwakho kuKristu ekuphileni kwakhe kuwe. Manje siyaqonda ukuthi yonke into enesiqalo inesiphelo futhi yinye kuphela into engazange ibe nesiqalo futhi lokho kwakunguNkulunkulu futhi lapho iBhayibheli likhuluma lapho ngicabanga ukuthi ngilicaphuna ngokungeyikho phambi kwesifundiswa esingumGreki nendoda engumGreki igama elithi Zoe lisho ukuthi ukuphila kukaNkulunkulu uqobo kodwa-ke uma sinokuphila kuphakade igama lesiGreki elithi Zoe lisho ukuthi sinengxenye yokuphila kukaNkulunkulu uqobo ngoba siba ingxenye yakhe.
We are son and daughter of his.
Siyindodana nendodakazi yakhe, kodwa-ke sinokuphila kuphakade nalokho akufi. Unokuphila kuphakade, sinye kuphela isimo sokuphila kuphakade futhi leza kuNkulunkulu. Nkulunkulu phakade akakaze aqale akasoze aphela futhi indlela kuphela esingaba phakade naye ngokuba sibe yingxenye yakhe. Indlela kuphela ngiba ngayo uBranham kwakungoba ngiba yingxenye kaBranham. Indlela kuphela ngiba ngayo uhlanga lesintu ngokuba ngomunye wabo futhi indlela kuphela engingaba ngayo indodana kaNkulunkulu ngokuba yingxenye kaNkulunkulu. Khona-ke ngifanele salwe ngomoya wakhe. Amen. Yiloko kuphela tshengisa zonke izivumokholo zakho zamahlelo futhi utshale izimali ekuphileni kuphakade. Bosomabhizinisi besilisa, bosomabhizinisi besifazane, niyabona embhalweni abanye abaningi kade begijima emqondweni wenu njengoba nazi ngenendlela yokukwazi yezinye izinto. Tshengisani zonke izivumokholo zenu na wonke amahlelo enu futhi nize nithole ukuphila. Niyamenywa kulukukuza ukuza ungafulatheli njengoba yenza yayingusomabhizinisi oyisula kakhulu, ngakho ningabi njengayo. Ibani njengoPawulu, tshengisa konke ukuthandwa ngabantu kwakho, wathi angigaze ngize kini ngamazwi amakhulu akukhumele emfundo yami. Ngoba uma ngenzile khona-ke ubungathembela emandleni akhe emfundweni yakhe, kodwa ngiza kini ngamandla nokubonakaliswa kukamoya ngcwele ukuze ukukholwa kwenu kuphumule kuKristu. Ngingawaphinde amazwi akhe noma ngingakuphinde, kodwa ngikusho ngale ndlela. Angifikanga ngimele inhlangano, ngifikanga njengesifundiswa. Amazwi ami aqotshiwe. Iningi lenu bantu abalungile abanemfundo bangahle bangaqondi ngisho, iqotshiwe kakhulu. Kodwa ngize kini ngamandla kamoya ngezibonakaliso zikamoya ngcwele uNkulunkulu eqinisekise izwi lakhe ukuze ukukholwa kungeke kuphumule kulokho umuntu akwenzayo, kodwa lokho uNkulunkulu akuthembisile. Asikhothamise amakhanda ethu.
Solemnly, Lord, we stand on the threshold.
Ngokuzithoba Nkosi, simi embundwini lapho isinqumo sifanele senziwe.
This great time of jubilee that we are celebrating.
Sizikade sikolo sejubilee sesikubhayo ngale life tabernacle sesimemo sakho eminyakeni ngamashumi amahlanu edlule kubantu bakho.
And we have thoroughly been through it.
Futhi sesidlule kukho ngokuphelele ngendlela engcono kunayo yonke indlela yami yokwazi, futhi ngincika kuNkulunkulu owazi inhliziyo yomuntu ukuthi uzokwembula ngendlela efanele okuhloswe ngayo, ukuthi abantu bangabona ukubuya futhi indlela kuphela yokukwenza ukuze eqinisweni lezwi. Ngiyakhuleka kuwe Baba osezulwini ukuthi kungabibikho namunye wethu oyoba yisiwula kakhulu kangangokuba angale kutshala imali okunjalo, kangathi singatshala isikhathi sethu, ithalente lethu, nakho konke sinakho ezindumisweni zikaNkulunkulu. Sazi lokho ukuthi akunandaba uma sizuze izwe lonke silahlekelwa umphefumulo wethu, kwasisiza ngani na? Kusiza ngani kudunyiswa komuntu uma umlilo uyathoma ushisa umhlaba na? Kuyosiza ngani namhlanje mhlawumbe lapho amatshe ethu na eyontanta phezulu kwezinye izihlabathi lapho imimoya ihewulayo, lapho lelizwe lishanelwa lingenelangeni ngaleya, liphonswa likhishwa endaweni yalo njengoba lalinjalo ngaphambi kokubhujiswa kwangaphambi kokazamcolo, futhi laphonswa esikhundleni sokuphonswa lisuka elangeni liphonselwe elangeni na awasekho amanzi kodwa umlilo kulesi sikhathi lezihlabathi ziyewula emhlabeni wonke ngaphambi kweminyaka eyinkulungwane enkulu namatshe ethu amathuna ayakhuphuka udokotela sibanibani umfowethu sibanibani noma umbhishobhi sibanibani kuyosiza ngani lokho lapho imiphefumulo yethu ingale yandawondawo ephakathini na futhi kufanele kube abaphilayo bayazi ukuthi bafanele bafe njengabesilisa labesifazane bafana namantombazane kulokhu kusa nkosi sonke siyaqonda ukuthi asikho lapha ukuzobonwa noma sizwiwe ngabantu silapha ezinhlungwini zasekalvari silapha nomoya ongcwele ezinhlizweni zethu sikhale zingembezi njengoba wenza ngenkosi yethu ngenxa yokwenqatshwa kwayo ejerusalema
Spirits this morning weep out for a
Nemimoya yethu lokugusa ikhale zingembezi ngezwe lilahlekile siphe kuhlakanipha ukwazi ukuthi sisondela kanjani kubo Nkosi
We don't want them lost
Asifuni ukuba balahleke wena impela umoya ongaphakathi kwethu ubonga silahla ngecala sifisa kulahleka kwabo kodwa akwangathi umoya ongcwele ungahlala njalo khala ushanele size senze yonke imizamo ngetalente lethu ngesikhathi sethu ngemali yethu ngayo yonke into esinayo akunendaba ukuthi kuncane kangakanani sikunikele kuwe sisize Nkosi ukuthatha lo mlayezo omkhulu emhlabeni ofanayo
I have very little, Lord, that I can offer. No ability, no
Nginokuncane kakhulu Nkosi enginganikela ngakho akukho khona akukho buntu akukho lutho kodwa nginomphefumulo wami nje Nkosi iphimbo lami futhi konke kungokwakho futhi ngineqiniso ukuthi lokho kukhulumela zonke lezi thameli usebenzise Nkosi uma ngibe nemali bekungeyakho isikhathi enginaso singesakho konke kwami kukho konke
help me Lord and help us all
Siza mina Nkosi futhi sisize sonke sifuna ukwenza ukutshala imali kulokhu kuse embusweni kaNkulunkulu.
Forgive our slothfulness. How awful we have been.
Xolela ubuvile bethu kube kubi kangakanani ukuthola le ngcebo enkulu. Futhi ufanele kanjani umoya ongcwele kithi ube nokuthakasela okufanayo nalokho owakwenza ngenkathi ubuKristu njalo ukwenza intando kaBaba nokuyala kwakhe futhi uza kusindisa abalahlekile siphe sifiso Nkosi kangathi kungesuke sifubeni sethu lokho kuvutha njengoba inciku yakho enkulu uJohn Wesley yasho kwangathi kungasuki neze kwangathi kungakhukhumala kakhulu nakakhulu kuze kusiphonsele emadolweni ethu ukuncenga nokunxusa sengathi kungasiphonsa emadolweni ethu ukuze siye emigwaqeni emikhulu nasezimpambanweni zemigwaqo nasemakhoneni nasemabhizinisini nakuye yonke indawo emabandleni nanoma yikuphi lapho esingafika khona futhi sethule lokho kuphile kuphakade emadodeni nabesifazane namhlanje futhi lapho konke sekuphelile sengathi singabuthana ekhaya lakho Njengoba sihlezi lapha kulokhu kusa ngibuka ngale kwaleli tafula futhi ngibone umfowethu hey Holza lowo ongcwele omdala umesaba uNkulunkulu ngizwa ngaye egibelele lo geja futhi ngize icabange ngami njengomfana omncane ongafake izicathulo kanye ne olayini ababili bezintambo phezu kwamahlombe yami ngemuva kwegeja elidala lo ongcwele wakho omkhulu ovele eCalifornia wayesemgwaqeni azosa ebona lawo madoda namahlombe awo eqhothile ngokusebenza kanzima entsimini futhi ngihlezeli nabo kulesi sidlo sasekuseni ngingamane ngibe lapha kulokuba ngibe nomongameli ngihlezi kulesi sikejane esihlonipha uNkulunkulu umehlo ethu njengoba thina abantu abasha sibuka futhi sibona obabaye nomama bethu ukuthi balwela kanjani ukunqoba umklomelo futhi abantu ayeze badabule ezilwandle ezinegazi sisize Nkosi ukuthatha lapho beshiya khona siphe khona Nkosi futhi kulokusuku lapho kuphila sekuphelile futhi mhlasimbe singabe sisahlala ekudleni kwasekuseni kanje kodwa siyohlala esidlweni sokusihla esiyonikezelwe esiphakaphakeni ngolunye usuku bese kuthi ke Nkosi enkazimulweni yayo yonke nezingubo zayo ezinkulu ihamba ngaphambili futhi sifinyelela ngale kwetafula kuxhawulana umunye nomunye ngijabule kakhulu kokubona mfowethu
But the king will say
Izimbizi zenjabulo zizogeleza izihlathini zethu kodwa inkosi izothi imbisi iphelile wenze konke kusemandleni akho Kona ke ngezandla zayo izosula zonke izingembezi emehlweni ethu futhi ithi ngenani ezijabulweni zinkosi enalungiselelwa zona kusukela ekusekeleni kwezwe lenkathi amagama ethu afaka encwadini yokuphila yiwundlu. Nkosi sisize ukuba sibe ngababongayo kuwe egameni likaJesu Kristu sengathi singakukhonza. Amen. Sizakhothamisa amakhanda ethu umzuzu nje bangaki kulokhu kusa ebukhoneni bobukhona bakhe ohloniphekile kulo mzuzu onesizotha wokuhlola kukamoya ongcwele ezinhliziyweni zethu. Uma ungakaze ukwamukele namanje ukuphila kuphakade, makuthi inkosi nami sibone isandla sakho siphakama, kuyilapho abanye babo belokhu begebisa amakhanda abo. Ungakwenza na? Phakamisa isandla sakho uthi uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu anibusise wena esakhiweni sonke. Phakamisa isandla sakho uthi uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akubusise. Ngifuna ukuphila kuphakade, uNkulunkulu anibusise abasha nabadala kunjalo.
I want to invest all that I got.
Ngifuna ukutshala konke nginakho, ngifuna ukutshala umphefumulo wami, ngifuna ukutshala isikhathi sami, ngifuna ukutshala konke nginakho ukuze ngizuze ifa lokuphila kuphakade. NgizoKristu ungibizela ukuthi ngenze lokho futhi ngizokwenza namhlanje. UNkulunkulu akubusise futhi uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akubusise. Yebo.
God bless you, my brother. Bless you, my sister.
Buthule, uNkulunkulu akubusise mfowethu, akubusise dadewethu kunjalo. Ngifuna ukutshala imali kulokhu kusa, uNkulunkulu. Angibambile isandla sami ukuze lo mfundisi angibone, ngibambe isandla sami ukuze ungibone. Uyayazi inhliziyo yami, ngifuna ukukwenza, ngifuna ukuthengisa yonke into enginayo.
I want to sell out to all my popularity to all.
Ngifuna ukudayisa konke ukuthandwa ngabantu kwami, kuye yonke impahla yami yasezweni nemibono yezinto. Manje angiqondile ukunikela ngempahla yakho, angiqondile lokho, ngiqonde ukuthi izinto obambelele kuzo ezikuvimbayo kulokhu kutshala imali. Bosomabhizinisi, angiqondile ukuthi yekele ibhizinisi lakho, uNkulunkulu ukufake kulelo, hlala nalo, kodwa beka imivuzo yakho emsebenzini wakhe ngandlela thize. Ngizokwenza ukutshala imali kwami mfowethu Branham. Angaba khona omunye na kube neshumi nambili noma ngaphezulu? Ngaba khona omunye na? uNkulunkulu akubusise mnumzane. Omunye ngaphambi kokuba sikhuleke na? uNkulunkulu akubusise ninikazeli selincane, isinqumo esihle kakhulu leso. uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akubusise mfowethu laphaya. Bangaba khona befundisi lapha na? uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akubusise, kuhle lokho. Sengilungele mfuthi Branham, anginendaba, ngizohlala nezwi likaNkulunkulu kungakhathaleki. Ngeke ngiyazi ukuthi akuthandwa ngabantu, kodwa ngizohlala nakho. Ngakho ngisize uNkulunkulu, ngizokwenza ukutshala imali kwami kulokhu kuza. Ngizoba ngusomabhizinisi kaNkulunkulu, ngizobeka lelo talenti enginalo enkazimulweni yakhe nasembusweni wakhe, futhi ngiyeke kulithengisela ingcebo yezwe. uNkulunkulu akubusise mfowethu ongumKristu, uNkulunkulu akubusise mfowethu ongumfundisi, uNkulunkulu akubusise mfowethu ongumfundisi. Kuhle lokho, ngizokwenza. uNkulunkulu akubusise mfowethu ongumfundisi, ngizokwenza.
God bless you, my sister.
uNkulunkulu akubusise dadewethu, uNkulunkulu akubusise dadewethu. Ngizothengisa konke, ngizohlala nezwi. uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akubusise dadewethu. Emuva lapho, uNkulunkulu akubusise mfowethu.
God bless you, my sister.
uNkulunkulu akubusise dadewethu, ileyo ndlela akubona ngayo. uNkulunkulu anibusise bafowethu nobabili lapho ndawonye. uNkulunkulu anibusise ngapha nina lapha ya. uNkulunkulu akubusise mfowethu, wena dadewethu kunjalo, wena mfowethu.
Remember, while you're in prayer,
kumbulani ngenkathi nisesemkhule kwenu, lenqaba yonke imithetho yesayense lapho niphakamisa izandla zenu. Wena uthi futhi Branham, lokho akusizi ngalutho. Kuyasiza uma ukuqondile, kuncike kutheni uqonde ukuthini. UJesu wathi, ozwa amazwi ami akhole ngokuthumileyo nokuphile kuphakade. Hhayi ukuzenzisa kodwa ukukholwa ngempela futhi ukuhlose. Isayense ithi ngokwesayense amandla adensela phansi umhlaba abamba izandla zakho zibheke phansi, kodwa unomoya kuwe uthathe isinqubo, ngoba bekukhona omunye umoya ngakuwe, umoya kaNkulunkulu. Wathi, phakamisa izandla zakho, futhi wawenqaba umthetho wesayense, futhi waphakamisa izandla zakho kumenzi wakho. Uma ubuqondile, ufake igama lakho kulokho kutshala imali kulukhukusa. Manje Baba wasezulwini, bangabakho bayizindebe zomlayezo, izindebe zezwi, izindebe zikaJesu Kristu. Wena wathi, akekho ongazihlwitha esandleni sikababa wami wazinika mina. Akekho umuntu omkhulu ngokwanele ukuba enze lokho. Bagcine Baba, bathumele phambili njengezikhuni ezivuthayo ezihlwithwe emlilweni. ubenze izibani ezivuthayo zombuso wakho. Ngibanikela kuwe egameni lika Jesu Christu. Amen.